iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, haddana ay jirto jiilaal sababay biyo yaraan dhammaan gobollada dalka kadib markii la waayay roobkii dayrta iyo guga. Dadka ugu badan ee saameynta ku yeelatay ayaa waxaa ka mid ah bulshada barakacyaasha, kuwaasoo deegaankooda inta badan lahayn ceelal biyood, taasina mararka qaar keenaysa in ay waayaan meel ay biyo ka doontaan. Ururka horumarinta deegaanka ee Dayo ayaa bilaabay in ay biyo dhaamin ay u sameeyaan dadka barakacyaasha ee ku nool xerooyinka ay ka degan yihiin magaalada Baydhabo, iyagoo wakiil ka ah dad muxsiniina oo kharashaadka baxsanaya. Gudoomiyaha ururka horumarinta deegaanka Dayo, Maxamed Abukar Cabdi, ayaa ka warbixiyay biyo dhaaminta loo sameeyay dadka barakacyaasha ah.
runtii wali mahadnaqaana Ilaahay subxaanahu watacaala marka lamaad wali mahadnaqaana dhammaan bulshadii Soomaaliyeed u qayb qaadatay intii walaaladood biilaha deersay. Runtii wali lahaa jazaakumullahu khayral jazaa. Runtii walaanka fayl oo la sadaqaysada may buu ahaa afdalu sadaqati may bal erey saqil maa xadiis wa jara rasuulka salawatullahi wasalaamu calayhi oo sadaqada taanka fayl waliba in biilis waraabiyo. Markaas xilli Ramadaan ee la kajara oo iriidan sood un kulaalisa aragaasa iriidi hooba dheeda lanka walka furoon qabna oo meel kaamika nooli may baruntii hooba biilinjay wali waaye ajir shay lagu helow Ilaahay subxaanahu wa ta'aala yaa may buu ahaa sheega korowana dhaas ku qor runtii ee laazim wali bulshada Soomaaliyeed in sheegana in kaamkan degsama oo ku koobanyi bulshadan badan aan baahanyay anay may la raay isoo bi badan la deersay maalin walba walbooyidu ilaa booydan sheena macna man soo biya may aan baahanyina in bi badan la sheena oo way buu ahaa haafadan degsama haafadiyana la arko way buu ahaa kun siyad booli konton goofin ku badan ka nool wali badad oo naafe ka nool wali rajeeyane sadaqadan ka fayl biyo in biyo la basal oo bi basada Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ya qabal mare maalinta qiyaama wali jare may la raay isra yaqul maqtum wabi ila raay oo jinad atiya kale in la qoraabiyo ya namay barasoo ka salaatu sallallahu alayhi wa sallam idan ma sintin bisha Soomaali wala in sheegane in inay kulo qayb qaadadan dadkan oo wala loogaa afrintiyo in in ku badan deegaanka ku noolin walaalada tijar maalsa laga jar ila Ramadaan ay
mid kamida hooyooyinkii ka faa'iideystay biyo dhaaminta ayaa ka warbixisay dhankeeda.
Nambarko ee jitu akono oo manayno soonga lutoo nangor or korno nangay jisna ha ee anti banki hati bi sata ka pariya ni rahay si yang tuwan ani wana nanin ka dharma ko ko non nanin ku khirne padan kudo anti songu ku bah buyo nanin shen de ko mung bom no orto biyo sa sa eh so mung wal wara ba na mabe to bu o arle mawle ala ko ra bo ha ni bi no ro ga jigan ki shampu shi de nanin ho ga na un ko na mahai un no maga za ilahe mai ki ku to ga ne ni su sat akara ko ro fa